Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Day and night niko zangu pale base. Kazi imeshika na mistaki ma stress. Meza zimejaa kila mtu anaitisha. Kanjo na kiburi nao wanadunda ndani. Wanadai zile do nilibaki nazo. Wana try tu vile wataniaka down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Friends I trust wanadai kuni mada. Wanataka tu mini we up and down. One step forward, two step backwards. Wanataka tu mini we up and down. Juzi nimekuwa na kagari ka blue. Wakatry vile wana eza nika down. Changes kidogo zimefanya marafiki. Wanigeuke wanipule up and down. Niwe mkulima ama mubiri we. Wanataka tu mini we up and down. Nashanga, nashanga, nashanga we. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down.
Yo, enemies, fire burn them. The others are being bandy get a cut guy all the summer them. Wanna kill I, professionally, musically, lyrically wise. Fear them, them a bad mind. Me know that Jah is there by my side. Them a gonna try, hurt their ways. Where you the pan, youths. Police them a kill, youths. Soldiers them a shoot, youths. I know a lot of youth them a die by the steel. Jaja is there, don't mind, that is real. Everybody wake up and do what you feel. Kenya's got the power, wake up as you love. Me know one day we are gonna make it happen. Every ghetto youth got to transplant the process.
Hey,
yo,
na 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 na.
Tell them say,
na 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 na. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. Nikitry kila mini we pale up. Wanataka tu mini we up and down. So bad.